Vapo senda yeah. Checky ass imefanyo mekuwa smartic. One embrace, be gentle, don't hurt me. I'm on that, vitu zingine sitaki. Nipe biringanya tuna supu yake. Na vile nakwanga nimependa vitu za katikati. Meze mame ntambuwa nkona teste mishikaki. Ongeza juhaluwa uwezi sema misitaki. Chungo utanirarua joo, hii ni mali safi. Nimetokia kisos, sos. Sija anza kufloss, floss. Hapa mi ndio boss, boss.
Sauce, sauce, nimetokea kisauce, sauce. Sija anza kufloss, floss. Hapa mingo